Hey. Hey. You might have been.
I'm a president, nigga. I own this city. Yeah. Nigga, you break down, break it down, break it, break it down.
I'm ready.
Yeah. You break it down, you break it down.
Show people what you got.
Yeah. Kata viuno kama Asha Madinda. Mi kama zengo, lakini bado sijapinda. Naringa, looting defu kama naende ringa. My finger, fat na wapa middle. Nazika kwenye footer setter. Oh yes, I'm the mister. Wana andesha vita, bado zila na pita. Na pita kila pali na black the dress code. Na baby kwenye gali, miguu kwenye dashboard. Few bottles for more way, nigga keep on sipping. Na niko club wakambaya, you know big pimpin. Gana likuwa mtungi mpaka nkazima then. Baby, I'll def- Kagiri E again. Chupa tequila kwa zila so una giz again. I'm like, oh shit, so here we go again. Da 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 da.
You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai, jotu wake mpaka mwisho. Mina penda kukuona everyday. You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai.
Nasema pa 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 party. Hey baby, please let me touch your body. Go bo, let me touch your body. Napenda sana kuwa mtungi baby
like that.
Kwa sababu natoa hadi mawazo.
Besides that,
na kuna mtoto ame bend over. Yuko busy na cheza goma ya Vanessa. Wanaitaga baby come over. Na mina smama wima simlete ushado baro. Kainama kamlima so na mpanda ga Kilimanjaro. Nika menuna na tamana ya ni big punch. Na mwambia calm down dog, is that what you want? Wanangu wa menuna kama G-Unit. Easy kale toka kale kama P-Unit. Group is kwenye sim, you know they keep on calling. Na misina time, you know nigga, I'm falling. Wait, I let her do it, I nigga. Now see the time, you know I spend my money, nigga. Da 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 da.
You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai, jetu wake mpaka mwisho. Mina penda kukuona everyday. You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai, jetu wake mpaka mwisho. Mina penda kukuona everyday.
Watu wame chillax, watu wame zilax. Singi na misosi, kwa hewa ni mimoshi. Watu wame chillax, watu wame zilax. Singi na misosi, kwa hewa ni mimoshi. Watu wako high, kwa hewa ni mimoshi. Watu wako high, kwa hewa ni mimoshi.
You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai, jetu wake mpaka mwisho. Mina penda kukuona everyday. You and I, tuwe wote mpaka kifo. Mina penda kukuona everyday. Tujidai, jetu wake mpaka mwisho. Mina penda kukuona everyday.
Da 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 da.
Ba di da di da.
Da 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 da.
Ba di da di da.
Chop.